Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
Sakira beedi be jam nyalle modo de woni alalbare 10 go lewru fevrier hitande 2026 Ousmane nyalle budo kabaruji do gagni kante woni to boggi jande to Mali yari tiagalla do habgul e yurku yurku do jatte Transparency International leydi men andi darake darnde chapan temedere chapan tati e jeego berde tiagalla Niger e Burkina holtindo wiide du casier judiciaire et certificat de nationalité ngarana do e seeda hebede do bembe andede dartugul golle mudun no wadirta woni hebgul italki do bembe andede e fuddi kenyam do bamako do yodi woni sembe kabaruji di kikida ko bismillah modon hedaade studio tamani no mbirumi on le fuddede kabaruji di maliyari tiagal cikasen do habgol e yurku yurkuji leydi med en di jatama temedere e chapan tati e jeego berdi lele temedere e chapan e jitti e didi adunaru ndu do hollita le tongande cakitinde Transparency International tawene di temedere e chapan tati e jeego berdi wonno leydi didi godde AS do ni Niger e Burkina arditake e Mali e wi Ibrahim Haruna Touré jubinawo golleji observatoire des droits humains to no jam hibirte to gawato o kabaru wadi sabe tidallaji pawidi do lamu lobbo e labal kede ko imirana kiluma e gadu faccitango site sidibe
aujourd'hui les institutions de la république
nyolmana handen lamot leedi malli fe damudun hali goto tan gollirta honen misali joda hala wattaken geddidi wattaken li projetaji kewdi di gouvernement wonde wadde jukugo fe goto wattaken yalla jamar yoba kalse nyamaado so mi wiidun du ana famen sabbi be leedin famintaka fe goto non honen dikkulleji a faman tan wi honon dun laamu homo fuma wadde ko weldun sabbe laamor na kalse fugo wontun be nyamira no be moyire non dongu sabbi bin handen hebugon yurki yurka kun sembe le leedi malli
vraiment cette grande corruption au niveau de la République du Mali.
Nyalomo jukudo gondingol uddugol kasu horeje ministre nkido Moussa Mara habantobe makko wonko kali ko be koliti do bembe andede kanko maître Muntagatal o faditi dabre juge ende wolti wido o wulito to sariya yalla o heba neddo makko yoppite do e seeda talki noddite di casier judiciaire kanyi e certificat de nationalité bawa hebede do bembe andede ministre kuminido sariya do ne Mamoudou Kasso nge fuddini golleji mudon nan talataare kenyan kabar kesso mo wi makko ya finanna san hebugol la ditalki ko latifu hollitinde wido o golle yo dartugol yalla hono way wadrede tafon yo fa keddeno kanko no ditat Mamoudou Kasso nge no wi ko wi lala jaar hadure do faccitango site sidibe.
C'est avec un grand touf de soulagement
que non kuyan kuyan mawdo handen tiaganku imadraji wada yalla jamara heba talikum en ko noddirte case judiciaire fatare nationalité nanal mudun do beme andeden di imadraji mawdi wadaade to lamu kobe humenibe kabar saragole leedi mallin nafa mudun ana momni sanne sabi tiagan handen neddo fu min do wadde ima golle leedi mallin ma hono tetgon golle nanan mudun ana wa hewde di talkino yawiri do beme andeden tawtetal fu wala e mudun sabi di talki ana wa hebirede do dati labudi gedde fu wala e mudum tabbe kulleji tan ku tekina mudina fa wodi
e de production statistique
yam foli la ana wondi e lanidaaji yambere jeno berde festival international wasulu fiwa ko hani fuddude alkamisaare jango sappo didi lewru fevrier ndu yambere de ana fawi do sisili be noddirim be bi e birfito dana do ko tawden ka non erngaaji sedde keddinide fuddugol golleji mudon dejere ana wodi le gendidi dun hun ko holliti en wiide alisi senelat amen kerta do yaade ton
ko buri yimbele ujinaji temen en joyam kanyu en woni domaabe hitande hikka yamfulila ele kawtal mabbe gal be noddirta fiwa nam holitiri wida landin be dumbe leringaji seeda tam heddi hakune amen e puddode galdo kawtal hay ayyata dum feyi e yimbe le gallurene homo fu ana wondi riwoyde haajeji mudum hono no woweri yinkoy seeda be mi kawre e mu em le bolidi hakkilaji mu em ka wala feyi e dum galdo kawtal cuudi loteliji gondi le gallurene yimbe heewa e mudum sanni kuma ni be di cuudi lotoliji holiti wiide ɗum yo saabi rafindenaago o gonɗo matere nde wakkat jon o ɗe gallurene goto e mabɓe daraniɗo suud lotel goto ɗe gallura yamfulila holiti wiide le oɗo wakkati goto duuɓi ɓettiɗi cuuɗi lotoliji ɗi fu a tawam heewi pep nde nokkuto festival o hoore warta fa waɗe to bashengaji fa yetto nokkuto jimi ɗi watte to ana wonno jo'ineede le on ɗo nokku ɗum woni ko Alice Cisse heɓani studio tamani iwda yamfulila
tamani projet mo fondation irondela do malido e golli faaba mun itira Union Européenne, Suisse, Royaume-Uni et Kanye coopération espagnole.
Comme nous dirons zoom sur ton handen en affaire de foot, mais il a joué sur le de l'euro car que hakunde wulare et nyalo maji judi car que yoga be hakila en baby on a car que foot ini on a bien gori cette sidibe.
Yontere water fander korran darade jamar ko heemudo fuddinga wadde sugulaji timmi gede lewru darakin tofon yogana holita tampere wulare donkan di en nanal mudum mi bama misali do dento noddertado aba kanko jaati fander korran darade sugulaji makko heewan sanne fa o foja sabe milo so joti gele gedantan male galle o halta hunde fu so wala hala korkaru feso dardega neddo goto joti dun o bantan hore makko jeewa nange a nange hande ana wuli ngalla hokke en seme wadde nu korkaru en nena dan noddertado kajja kanyido ana sugula sanne sabe don nan le korkaru ndu so arfa nuku jengi wulare ana satti hono milo yalla so nukku wete hono neddo wawta horre handen gaddo e tawede fu o wiyan so Allah jabi nu korkar timrano moddiri gidirabe kedotobe micitoden tan wi korka yo munyan tan e imanaku tindode fa hannen lalnoden wade nu korkaru no moddiri
sakirab do kadde e kabaruji di ka kedde heda do e sede yewtirnde waran jukkininde wassalam le mali wailtugol wakkatiji wana bibbe adam en tan woni ko torata dabaji du holitama wiyede eden wondi en mbonde made torraji mudun hakkunde yoro bongo fa yottade tidal ndiyam e wulare dabaji ladde kewdi fa yottade ko tawete ndiyam fu ana wondi e tampude hedo woni ko hani wadede nyande fu e do di tidalaji fewde e hawalu e jabu ngullandu lahle yewtere kalen hala hawalu ko kalifa goita wadni en ko sabi dabaji yogaji ele e yogaji anan gondi e majjude e wi andindo kabaru hawalu docteur Adama Sambo Sisogo wonko lati sababu mudon kanya wayita gol wakkati
ki palde
kallo hala wakkati fu halam hala ndiyam ko bani adama wawa yaade ciagal mudum fei hendu nange kanya ko nande e mudum kulleji kewdi kebete nodi le ndiyam majji so ndungu battikeno idi ndiyeno sanni nereje ko yeteno le laddeji amen di sanni fanditi kanyu ndu ngabbu ngata kanya ko nande e mudum du fudditi fandude yamiji amen
moy meden tawda e banyini dambele bangé dangere mayo mutti o awatod an wad o golle ko buri dubi sappo e joy joni o walti wi de wailtagol wattugol an wada torra do golle awgal
arande ara wawno awde si liddi fuko tawa le nyalamo hande one di fudi majji misalu likoy tuskoy koydo ana hebeno wakati jom wala fuko mi kebata ko mi tamma e jude amen le nyalamo hande o medin mili dum yo sabi waitagol wakati on
don sogol yo golle andado gil al jalle mali de gelle yogaje don sankobe takitake wiide dabaji anafandi go jete hele laddeji di kuteji mudun e wi mabbe yo sabe way tagol wattu e golleji himbe salif goita yo don sanki gondo yoroso
folo so soube arande si dabaji fu anayeno yoroso do hono baadi bobbi geroji lewli laddeji kan ko nande mudum ngale nyalama hande o dido dabaji ka fu fuddi fandi tidde sanne tacci ko ledde no yabbitiri yo goto e sababuji mudum don sonke fu ana andino arande hodo woni ko hani warde ile dido dawaji hodo woni ko hana warde ana metti mede narda jamande ngotta ko tacita ledde no hebiri fuko
kana tutuke sini kabar mudon ana heddi dabaji yogaji majjan fa laba darade handen wadan fa na fangaji kebe don ko holdi wi docteur Adama Sambo Sisogo andindo kabar hawalo
quand on plante en
so tuti leki ana modi ngasa haybi leki fa mona do ana modi sanni don son kobe woni baro dabaji laddeji di ana hani andure sariyaji ko dum jokata dabaji hana wari rado no hebira fu de hitane fu yimbel oje fore embe hewa san fa haybadu mi kana nawtorade dum fei so mi bara dabaji ino hebira fu awo be do ana hani ko wadira dum e hakkille yalla mi keba wurtinde laddeji amen
service oje fore no inde mun wirini ana darani haybugul laddeji e diameje kami ngade bod amen fu yalla direction ko service danyago hali do kabaro de gol dabaji ka wala fu ko jabbi wide